Nikiwa karibu na wewe, yeah. Oh, I can't breathe. Nikiwa karibu na wewe, boy, you make me weak. Oh, I get shivers when the sun hits your brown eyes. Baby, lead the way and I'll comply. Napenda ukini papasa. Takasa. Oh yeah, je t'aimerais pour la vie, oh pour la vie. Rona ni takasa. Oh yeah.
Vunja viungo vya mwili kwako niko hoi tabani ndumba ndumba zimekithiri mambo doi doi tafarani uzi kautunga kwa sindano moyo kaushona nikiteleza kwenye mabano kona kona nilaze kifuani mwako nikihema taratibu mama sheshena kwa michezo yako mwalimu meniharibu mama ulavi shote mepulavi mon amor je t'aime pour la vie
on the mix.